Black Market Records.
Only one Delo. Allo. Stare garama, stare ni garama. Hinka nairo nani. Shere sheria, shereni sheria. Hinka nairo nani.
Napiga sherehe niko na shilingi kumi. Sichengia ndani bouncer shani piga ngumi. Zangu zimeshika na damu wa iskumi. Pressure inapanda mazetu kama uchumi. Okay, ni nini unataka nishalipa pesa zote. Unataka pombe gani mi nataka yote. Kakuna asali basi leta mi nichote. Tunafika klabu mazetu naenda wote.
Siko sinyamu kama mpango wa kando Samido. Alo nataka konge na safari. Tumeni msupa pewe veggies na kukanivu. Sungeze maringo nko maji kama baringo. Usende ni maduong. Leta kiroma ongeza na iyo juo. Silali mta mesema si change nguo. Niko on kama kicheko ya mluo.
Stare garama, stare ni garama. Hinka nairo nani. Shere sheria, shereni sheria. Hinka nairo nani.
In sheria, Abdala kisimama, msupa kalia. Bedi kitandikwa, msupa lalia. Hapo utatandikwa, msupa utalia. Stare garama, hapa jiweke lawama. Kama huna ganji, baki nyumbani na mama. Kama sina miu, baki nyumbani na lala. Nimepiga gode, kila mtu anafanana. Tuko shere, watu wampiga shera. Si haga kama haiko ndani ya dera. Ukibonga sana maijuta nikera. Stare garama, ebu sema tena.
Stare garama, stare ni garama. Hinka nairo nani. Shere sheria, shereni sheria. Hinka nairo nani.
Amezunda ganzi, anafinya do. Ametepwa na makali, ametoa form. Amechanga chwani, wamelia no. Amedinda wabibangi, ganzi yanda bob. Two holes ka ting ting bling sling ring. Kujipin kwa wingi. Big boss ka mivi weekend. This low join na team team. Ish yo feeling no masi. Kwam sisi big chief. Two fist ni dim dim Disney kid. Dami kam na sisi.
Look ni saf ni medrip kadam. Selecta join cheze apo rambo kanambo. Look ni adu lakini asent ya slam. Trust the process leo migu kesho kwa lambo. Misi mfanyo nezolizadi ma DVD. Alikuja na CD ni kamulete ya DVD. Kamo na doko mbugi yetu wezi fit in. Shere ni sheria tibu tuanze ya disai.
Stare garama. Hinka nairo nani. Shere sheria. Hinka nairo nani.